Anpenda npenda kuzilika, npenda chicks, npenda thai gaps, npenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but tende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but tende chap chap.
Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la, ay, ay. Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba.
The international boy, DJ Perez.
DJ Perez in the mix.
Anpenda anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda thai gaps, anpenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but tende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but tende chap chap.
Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la, ay, ay. Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la.
Cheki, cheki, mina we, tunadu the math, renda tekova jo angusha mabida, baby si ubendova kwanza venye inafa, siya tina chocha mina penda hikifa, ukidigida digida pale tu kwenye machuo, mina sikia sikia ni kama ni komandom, saini kozon mamizinga ni za krom, manzi unanibamba mahali ni tachukua lon, na kula mandu pahali pale sehemu flani yani, na utamwaga misi jui joni majigani, nikimaliza utasema joni nani dadi, hali crazy ule boyo mashinani.
Anpenda anpenda kuzilika, anpenda chicks, anpenda tigers, anpenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that slow but tiende chap chap. Anpenda hii, anpenda that slow but tiende chap chap.
Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la, ay, ay. Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la.
Sina penda kuzienda, tena kwa teni mitigenda, mzabibu ndo agenda, fika ni nane si utapenda, choro saba,
she's a bender,
sita 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 enda, na kupenda ni takupenda, maraka tano thani nitenda, for you necha mabela, for you necha pamela, for you necha makwelo, skikomboka itha ya hela, ha, vitu ni tatu, ha, suskize msela, kuna novu, kuna matopezi, kipata nani na tela.
Anpenda penda kuzilika, anpenda chicks, anpenda taiga, anpenda hizo hip, hip, sentence kiwa bamba, anpenda hii, anpenda that, loba tiende chap, chap, anpenda hii, anpenda that, loba tiende chap, chap.
Kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, yeah, anamba na la, ay, ay, kutate, ay, inatuteja, ay, ay, minagana mwa, anamba na la.
Shuka now, change code na trao. Masingo mingi na hizo dead vindo zao. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu masingoni. Dedili, 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 dedili. Now, change code na trao. Masingo mingi na hizo dead vindo zao. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, kwanza juu masingoni. Dedili, 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 dedili,
Kwelo Adeista, Emily, Emily, atoti na mebeba, heavily, heavily, anakaka Gen Z, 22, 23, na ule rapo penda masanteni, enemy, enemy, mato nadi na machaji, tukime divided, marenfo zimewaka, bansendwa na ya chemistan, na tukubwe de jing, kere musha na Hennessy, tumefika na masenge na masubi, legacy, stingonza kiji, za kizing zing, na mapetko, mambati na mambling bling, old school, kama banda sana bilbich, nasikiza maridi, kate na kibridge, DJ Dope Genges kuje one by one. Mambo ni fulai, it's half side. Eyo selecta, goda lafu, goda lafu, goda tena, goda tena, ponza chuma stingoni. Dedili, 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 dedili,
kuna muda kama siami na kuna muda nikana pelanedi mana penzi lako ndege mti niko mato ya josha tulia mimi for your love let me sing sing nishakulea tari mapenzi tabu pipi ya kijiti ukilamba unacheka na kibaridi hiki nyuzi shina tano ya mkeka penzi alishikiki lina vyote temesha. Situfunge muziki, nikoneshe jinsi unavyocheza. Mina mapost na mimi, mapost na mimi, 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 mina mapost na mimi, mapost na mimi. Niye salama na mzinga
da 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 da, umenimaliza da 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 da, ili kabisa ya da da.
The international boy DJ Perez.
Niye salama na mzinga, sina tausemi ya da, umenishika kwa mtima, pumzi sihemi ya da. Penzi si madeni nchina, halina gaute miyada, nyingi dua amina, olorufe miyada. Tumeipamba nyumba kwa tabasamu, macho fumbo akumba uniishi hamu. Wanaongea pumba twafunze nidhamu, kwa moyo upo mchumba hadi kwenye damu.
And if I really run her, what I know this is, it is what it is, oh.
We realize, they should legalize. If you feel wine, 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 then I realize.
As you look wise, no they follow lies, but they no go die. We the big boys, and we outside, dripping like ice, and we on site. They make a must shine, kill them must wine. When she go down, do like ice spice.
She like to party late, I don't castigate, I just facilitate, her voice activate. Congratulate, her life appreciate it. Take her appreciate, take her back to me place. We start to fornicate, her legs start to be shake, phone start to vibrate, her boyfriend is suspect, that they assassinate, that this come up late.
Maybe I lies, they should legalize. If you feel wine, 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 then I realize. As you look wise, no they follow lies, but you no go die.
Tell me what's the reason why you steady blowing off my line. Try to make you feel blessed. Give you daily blessings. Tonight, nothing serious. It'll be just one flex. God, bad man confessing. Girl, I wanna talk about the things that we go do so jam. I want me make me jam, oh, oh yeah. Come into my life, oh baby, come on, baby, make me jam. I want me make me jam, oh, oh yeah. Come into my life, oh.
Niachanya shipite boss kwa ni mini nugu. Sikosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Umeninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Niachanya shipite boss kwa ni mini nugu. Niachanya shipite boss kwa ni mini nugu. Sikosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigwe marufuku. Kaende, kaende, kifo cha mende. Unaninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. Sako zikipanda, cheza na mini.
Ndona fika home.
Nilikuwa kwa bed.
Ati bed.
Eh, bebe bed. Kwani kuna noma.
Nomelewa.
Sijalewa.
Umelewa.
Misijalewa.
Basi niambie perfume gani unuka harufu ya crow.
Wacha maishu bora sija kuomba pesa ya kumochoa. Naeza tu vile na dice. Simi upika we rapoa.
I am sick of this. I thought utatulia nikikuwa.
Nitatulia wapi si wendo ulimba shara ni sheria.
Akia nani. Nakatu meja wala isiski. Niliambiwa na mamori ule sumbuo simring. Najwa singo za mneti ona nkazama kwa inchi. Cheki sayo unakunya kuliko ngamia za isi.
Baby umeanza kunitusi.
Ena wezi kunisho.
Umeanza urazi na unaganji neza tosha kuni please.
Kuku please akia nani sasa umeanza kukuwa mdeep. Unajua pedi ya manome ushukia hapu takufix.
Uchani fix dume suruali jisquizi weni.
Nanisha
bitch. Bitch usijaribu kunisil.
Hapa kwangu temia kuingia kome chelewa nisi.
Na hapa kwako siko shule baby give me some
please. Na nakusho misi kudai dai zina siku dai dai tena.
Time time tina mina dai dai hella.
Kai kai you must be a damn damn fella.
Dai dai. Gamini die hard fella.
Ati die die zina siku die die tena.
Time time sina mina die die hella.
Oh my you must be a dumb dumb fella.
Die die gamini die die.
Ana shika tambla. Ana weka vodu. Ana piga two flash. Si ajali chesa. Ana shika tambla. Ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika tambla. Ana weka vodu. Ana piga two flash. Si ajali chesa. Ana shika tambla. Ana weka vodu. Ana penda kuzitoka zake zikimshu. Ana shika glasi, weka barafu. Luku wanapiga ndula ndio huwa chafu. Ah, dem ni peng, kitu poa alafu. Bunda kilo kumi, jegi chopa menda susa. Okay, approach, proceed, na caution toxic. Hii ni poison, ina flavor ya passion. Kitu tamu mix ya genge na dance. Sol kama kafrae na kachumbari tu hapo kando. Ni mauru, hako siko niko kwa pass. Ni mauru, lakini kila sande siya kwa charge. Ni mauru, si ni komando ndani ya scars. Ni mauru, udem ni mauru, udem. Ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, piga two flash. Si ajali chesa. Ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu. Ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, piga two flash. Si ajali chesa. Ana, shika tambla. Ana, weka vodu. Ana, penda kuzitoka zake zikimshu. Ana.
The International Boy, DJ Perez.
Rasha mimkali inaanza kamziki tuna na kitari akatikanisha basi tuna daktari tunajua kasha na kuaga daktari basi mtaani mini ordinary siko ketikari boss mimnane ndo maana tudem tunashindaga kelele wanataka mpango kando atini wadare boss hey nishamare niko mdogo mdogo tu kwenye gare ha siusare nikisonga mbele wako pale 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 pale
pale pale. Si tuko kwenye club tuna pale pale. Pale lezo, yani pale pale. Narusha mizuka na pale pale.
Kare, giustari, generare, kare, generali, tango kale, kare, kikundi, serekale, yani, stilikali, tango kale, kare, haijarishi, kare gani, kare, kazi zote, kare, 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 nakatika ile hali, kare, kashenkari, inahari, kare, kari forward, kari Francis, hari, safari za mbari mbari, kare, biashara mbari mbari, kare, hatuchoki na hii safari, kare, sauti za kinyumbani kare wekelea kwa taki kare kare ya dakitari na ni kare
maishani wangu sitampata mkare kare kare maishani wangu
na main na na daikol Manjiro enda kinyiwa na daikol na mindio mesi hakuna pass minafunga hakuna rambe misi yolunga all welcome lakini si kwa chakula rada ni ma social like chorea jo machura liwa mada shiro pale wa bebe skilo zika shika zika nice utaka ni zero hitman badman kare kotero biro kotero biro kare kotero biro kema langwe from dislikes and blue dicks tangu get a taco wakadai ku get kiss tuli get us sayu wana give peace wana die benga ni mechiku liko Netflix. Hey,
kaolunga bao mbili tatu minafunga. Hey, kaolunga makeki kao tatu nikipula. Hey, kaolunga bao mbili tatu minafunga. Kaolunga makeki kao tatu nikipula. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe suji bebe, dem yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete, amejibeba usimuweke. Niko east kwa mabies na manjege wako on. Amejibeba ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai, ukimwaga sikia fine. Kazi safi inadai, ototo wili tunadai. Njoki nduta na wamai, niko nini uko fine. Jangreto walai, uko maji high dine. Tafukata walai, tumawabeba walai. Ngoma mbili zinadai, nikimada sema high. Kwa vuva na rai, hey.
Tumawabeba walai.
Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe wasikia. Wabebe skilo, wabebe.
I'm looking for a road boy, better I'm the
man, it's a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with my handcuff. Walk you walk, I get a strictly A1 plus.
You a talk about the TA. When you're coming on the house, you better don't play. Just land the big jet on the runway. Can you give it to me all night, all day?
Me now to see you what about, say what I've been going through. List one back a name like a dep on review. But wait till the dirty get out of you. In the bedroom, you start calling me Shaka Zulu. Cecile, now a long time to see you when I lost. But well, want to show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with the handcuff. Walk you walk, go get a strictly A1 plus.
Well, Sean Paul, get with it back. And don't want no 1 minute. All when tire punch, I wear it. Broke every speed limit. Don't want no joke and no gimmick. Up a new hope, shock can see.
Girl, well, I'm most talented. Better than what the doctor recommended. So when the time to touch you with this time, well, spend it. So when did you ever see a youth so demented? Are you starting to after what my time for ending?
You're kind of cute, boy. Can you do the work? I'm looking for a rude boy.
Bend your arms up
and I'll lift your rubber suit, boy.
I will play rough, I will play rough.
Yo, well, woman, it's a long time to see you when I lost. But well, walk it, show you how my wicked and tough. And behind your back, me lock it with the handcuff. Walk you, walk, get us.
My youth, you take it too serious. Give a little piece, just a little feel up. Now you take a set up on me, you eat up. Give me space, give me room, give me a little breeze. Now, Jesus, I will make you feel so. Room me, keep it tight, I may ever clean so. Want me, did want you, me never need ya. This enough for people know, keep it on a deal. I'm too young for lockdown with nobody. I pray one day somebody keep her company. And a girl like me just wanna have fun and more money. But you a pre-relationship and that's a no for me.
Koko, show my family, show my laptop. Timba gbewa, show my kako. She mo my new problem, tell the boys. Baba jaka pada, asalo Canada. If I travel today, give my pile la baba. Ami man, ama ami man, ami man, ama brother man. Only ni problem. Baby show my ball, show me the meeting call. Pull a yellow jacku, iru ele yo money problem. Melanin, popping. Baby, me show the bar. Baby, it's a jack, give you feedback. Body do the girl, oh yeah. Oh, do do da, oh, da, ma. Show me capital business. Show me character, wickedness. Can you wake up and unfold that? To make things fast for me. Go by the legend, gimme, gimme. Gimme, come up on me, chicky. Gimme, come up on me, chicky. Oh, long time ago, I said, okay, let me make me conform. Oh yeah, okay, me more corner. Now I do am, now I run up. Oh yeah, ready to do that. I pick you up, don't you pick it up. Mama say I don't fall in love. And my papa say I'm a child love. I tell you, baby show up all. Show me the making call. Pull a yellow jack. You do a lay your money problem. Melanie, popping. Baby, me show the time. Baby, so I give you feedback. Body do the girl, oh yeah. Oh, do da, do da, ma.
Show up.
Show me capital business. Show me character weakness. Can you wake up and afford that? To make things fast for me. Show my daddy, give me.
Money pass your papa. Wait till you want what I know to do for you. Why you want the book and won? Share you be kids and any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. Make we run. I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move. What you know go green. Come make a drive your Come make a drive this so jalo. Baby, allow me. Tip you off with the allow. Body,
oh,
everybody,
oh,
he just in my boy, oh, lo. Please help me, oh, me, I don't jump with him, but saw me away in the water, green body make I rock, I'm yeah, yeah. I know you seen your me, I get the money, pass it your papa, wait till you want way, I know. You want the book and one. Share you be kids and any. You better drop your body and more. You to the phone with this love for fitting, baby. And lend me, lend. I get the bounce for you. You want they do like say, night I know the end. You to the steep, they do like say, your waist know the end. You know the end. Oh, yeah, follow my command, baby. Do like a do, baby. Front and back, give me boom, back a boom. Suck up. Suck you with this body. Make me run, I'm on a low. The money pass to your papa. Wait till you want where I know feed do for you. Why you want the book and one? Share you be kids and any. You better drop your body. I'm a sucker. Suffer with this body. Make me run. I'm on a low key. Baby, you know me. They get a sicko move where you know go green. Come make a drive.
But if I climb the train, he don't pass you. Travel around the world, no, I ain't found you. And if I catch you playing, he don't catch. And I hope you gon' fly away today, I did. Yeah, I hope you gon' fly away today, I did. But you don't say I fly, so no, they detecting me. Oh, I'm calling, I did try. But you know they get to me, to my corny. You go like fly, allow me to spoil you with my money. I'ma hold you down, no. But you never met a girl you go away for, and I'ma hold you down, no. Hold you down with no excuse. Nobody be damn you. But you never met a girl you go away for, and I'ma hold you down, no, down, no. American love, carry you go to Tokyo. Anywhere you want to go, anywhere you want to go, and I'ma give you some Nigerian love. Carry you go Jali.
Majuka ni kama unarusha wa mikono, tingisha kichwa chuko sivuje kisogo, telemuka, telemuka, kakono kono, basi ni kionjo, tuende mamiyo ndoko, mamiyo, mio, 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 mio ndoko, mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko, mamiyo, mio, 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 mio ndoko, sasi inadonjo, wasi ni kumoto, mamiyo, mio, 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 mio ndoko, mamiyo, mamiyo, mamiyo ndoko, mamiyo, mio, 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 mio ndoko, sasi inadonjo, wasi ni kumoto.
Kaleka dance, cheki kaleka dance. Kwa zoki wa kijaba, ndo napewa kichance. Love but sure, no kizito kona relax. Rusha mikono juni kama hujui kudance. Ah, toa kofia na mkono kulia pa. Panguza kihara bas, notowe kijasho. Moonlight love kwa jua na mpango wa kando. Ndo kisenda maitana madhano.
Hey, mami yondoko, mami sipo. Kakuna nyoti, tunachana na popcorn.
Ongeza flow na doji tumedonjo. Alisema ni first time but hiyo ni uongo. Ziki enyeji huyo dem ni mwitu. See through niliacha chuo ni pedi bitu bitu. Dani ya msitu iko na jitu. Please tu nimemada hari wa shukitu.
Mamiyo mio 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 doko. Mamiyo 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 doko. Mamiyo mio 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 doko. Sasi inadonjo wasi ni kumoto. Mamiyo mio 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 doko. Mamiyo, mamiyo, dogo, mamiyo, mio, 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 dogo.
Unanifanya nisikie kunyongwa, Hadija ae, mani especially ukisonga. Nana, 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 nimesha shindwa kukonga. Sweetie walai, ukena mbali, I miss you stronger.
Lights panda ju, nerele dasta, nita vunjika mguu, nikikupanda, starstruck, you're my muse, bring a little star, wonder what you are.
The way you wine, got your waist, give me goosebumps, ooh, spiritual things, what you do, but you nafanya unani weekend, juju, ooh, do, ooh, can you be my somebody?
Saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka.
Mani, especially uki, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka.
DJ Perez in the mix.
Tunaka kitu kuniliko, siuni haribu nipeleke Puerto Rico. Soe uno elefante te quiere tu cuerpo, trompeto tocando melodías en tu cuerpo. Akiwa laina jo kile nasema, maski unapaga na mwenyewe mista sema. Nukini akizia nipewe sinta dema, after ni maliza nena wewe sinta hema.
Unani Hadija ae, unani panya msike kunongwa. Nana, 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 nimesha shindwa kutonga. Sweetie walai, ukena mbali, I miss you stronger. Mani especially ukisaka, saka, saka, tarumba, saka, 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 tarumba, saka, 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 tarumba, saka. Mani especially ukisaka, saka, saka, tarumba, saka, 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 tarumba, saka.
Jemi za uongo, story za jaba ndo tingize ubongo. Ndo bebe kawale tikiza kamongo. Bari bari barabara bana maringo. Niko na pesa kushinda babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Lifika jiji nkakutana na budako, wakaniambia kanivako, wapendagi za mamako. Kisiri siri, tukakutana kwako, ni click click bang, tujuu ya kitanda chako.
Hamna, hela nini mnate, seka nini unali, famadeni na puchi yako. Miaka ni ishirini uko, chini sitini na, neti unatuvunjia mgongo.
Ulinipaka chance, na nikapita nako, uliponipiga intro, siku ya introduction. Ana ni finance, na school fees zako, alinipeanga info, kwanza yesi babako.
Unapenda wa baba, hune watoto wako huru. One shot, na kwa nupindi utamu wanduma. Pesa ukute Kenya, te Kenya sana. We rudi ukakunewa baba duruma.
Niko na
duruma.
Pesa kushinda babako. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
Niko na pesa na niza babako.
Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni. Kasike vibaya uko kweni.
The international boy, DJ Perez.
It's the wild, wild, wild.
Brr, twak, balance. Brr, mami iyo hake menishika kama handas. Jiggle, 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 jiggle when it blunder. Mami leo ni kumewa, kani msinga unadai wehewa. Shots, shots, lewa. Kani miti unataka utahewa. Nda kuchapa mpaka upoteze hewa. He, he, hewa.
Aye. Baby, let me talk for you, walk for you, walk for you, fellow. Want to say that you want to go. Let me talk for you, walk for you, walk for you, fellow. Is it a walk?
Usikie bi
Tina day kuku fin maze uskie di zina day ni kuchiu ni kubloka big jina day to relax to kidishi min jina day ni kudigi uskie fit tina day kuku fin maze uskie di zina day ni kuchiu ni kubloka big jina day to relax to kidishi min ji
If I put it, think it came over. Man, I take him, man, I strong like a soldier. Spin and me, thank you, over. At your back, cool, baby, bend over. If I put it, think it came over. Man, I take him, man, I strong like a soldier.
Na dai ni kudigi, uskie fiti, na dai kukupin, maze uskie vivi. Na dai ni kuchiu, ni kubloka. Big G, na dai to relax, to kibishi. Minji, na dai ni kudigi, uskie fiti, na dai kukupin, maze uskie vivi. Na dai ni kuchiu, ni kubloka.
Kuna kukri, kukona like a boss. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. 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 Mana tipsi kufinish kumalo. Na masani riski kudunda kudonjo. Zon tuko on na tuko juu ya mangango. Magode chok na ile kwela no no no. No, ukundo haga na haga, biju bamba wa baba. Sana kwanza mapacha, zuwa tupisha rada. Cheki lukala, tupenga mara kwa mara. Tuchanganya wa baba, wapate tucheda. He's taking you for lunch, na you're taking you for granted. Yani for money, unapembu dapu na ela brand na jakam, sasa unangushia champion. TFWB, what the F do you mean? Leo ni kufinish kumalo. Finish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Kufinish kumalo. Leo ni kufinish kumalo. Kumalo, leo ni kufinish kumalo, kufinish kumalo.
Tusha prove ni skill ina wengi. Tumesha toshea kuwa bless na banga. Ini best kuwa dress ma hater. Tumesha inwa sichoke waendele kunyesha. Kani true watu fichi na makeup. Ni clean shit bars na ni pen na paper eye. Skia hii mina feel kuteta. Ni two in one go tuna kill me better. Miusi ni advice, usi ni advice. Miusi ni advice, miusi ni advice. Usini advice, mi usini advice, mi usini advice.
Pereka moshene huko, sina time weka nyaka.
Mi usini advice,
lazima nipige sherehe, before bana nizeeke.
Sherehe siku hizi is a must, sini Gen Z, tunafikaga wa past. Hatuwezi miss, unajua hiyo ni fact. Mbona una ask nika wewe ni wapaa. Leta kinare ni kusetie kifuaka. Kuna kimorio kinajifanya kiezi waka. Hawa mafala kuna siku joni tawachapa. Wacha zi nice ndo nipunguze madrama. Mi usini advice, usini advice. Mi usini advice, mi usini advice. Usini advice, mi usini advice. Mi usini advice.
Pereka moshene huko, sina time muka nyata.
Mi usini advice,
lazima nipike serehe.
Like a boss. Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that. Unasikia huku bigala, nataka kitu kafu. Anapenda mukuchu, anapenda cash. Na anapenda jugu seti kabla tuanze ku.
Atika napenda mukuchu, sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush. Kanapenda mukuchu sema cash. Mukuchu na mashash. Kanapenda mukuchu na mabash. Akiona mukuchu ana blush.
Leo ni weekend ina gala mekama. Na dai ni mseti ya na dai ni mkafu. Tuko area za mababi wala izime nice. Wapua ni waseti na wote wamevai. Your body body fine, your body body good. Unafanya niwe brand everywhere in the hood. Ninapenda uki weni na penda ziki move your
body.
Leo niko busy, wapoa ni wawili. Mmoja ni stud, mwingine amedunga mini. Na ni masos, wamejipin fiti. Hapa ni trio sam, tukisi puma heni. Nijizi tu nimekosanisha makapo. Cheki yo, tunga mpoa wako. Ukini cheki, buda acha kufambo. Ukujo kuna njeve, kanadai kugado.
Ataka this, Antaka that unasikia huku bigala nataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku. Antaka this, antaka that unasikia huku bigala nataka kitu kaf. Anapenda mukuchu, anapenda cash na anapenda juku seti kabla tuanze ku smash.
Anapenda mukuchu sema cash. Muko tu na mashash, kanapenda muko tu na mabash. Akiona muko tu ana blush, kanapenda muko tu sema cash.
Now we can live where I never sleep. I carry gold so I cannot steady increase in the comma, 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 comma. Original no be parody. You know, be clear for your memory. Whether now winter or summer, I did. Papa don't stop now. Living life, see my fire burning bright within day inside me. Smolly way, they mighty. They never know I color. No, they will find it. Check and balance everything inside my mind.
International boy, DJ Perez. Boy, DJ Perez.
her till the nighttime, nah, nah, nah. I don't get nobody, I don't get nobody, yeah. If you give me body, I won't tell nobody, yeah. Dale, que she wears cool, so. Now she want me pool skirt, tell me pool skirt. Dale, que she wears cool. It's obvious, it's obvious. Sensational. She got this, she know we control them, yeah. She dance it, she wind it. She make me want give her body, back shots, body. Give her body, back shots, body. Give her body, back shots, body. Oh, 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 oh. She the way I jump for NYC, yeah. Big killer, she got the best I seen, yeah. Steady, the ready, me assassin. Sweet in my belly, you're like cake, guys. Something jelly.
Nobody badder than I. Nobody badder than I. Nobody. Goda, goda, tena, strictly makwela, no other tender. Goda, goda, tena, petit, no ina, gwenza, but big indio na pena. Goda, goda, tena, strictly makwela, no other tender. Goda, goda, tena, strictly makwela, no other tender. Goda, goda, tena, petit, no ina, gwenza, but big indio na pena selector. Nini zona cheza commission drone mboka wese matwekea Alexa goda goda tena strictly makwela no other tender goda goda tena petite doina kwanza but big ndio na penda selector. Nini zona cheza commission drone mboka wese matwekea Alexa one lege twende usha mkono mbele gat ni a lele na kwanga fiat sele aluta ina donjo ka wet fry na roiko refo za kizing na zimetoka kia maiko chingri kwe the big baba kwa disco ni nosapere kangat na wote ni kwa shiko. Shiko wa Nax, shiko wa Kiambu, shiko wa Juja, shiko wa Embu. Kuna shiko misi juu ye udu. Itafanya rura show na kucha very soon.
Doku donjo, doku dunda. Weekend ina ni bambi ya gadunda. Doku donjo, doku dunda. Dok moja ni meshanza kunirunda. Doku donjo, doku dunda. Weekend ina ni bambi ya gadunda.
Bao.
Wanauliza niko wapi niko rurasho. Hini kanairo mindu wa business 254. Na nifollow manze kama Jesus disciple. Kapa round imi na kandanga kama chapo. Kauna luga enda westi akatike mamboch. Kaningo mami nasikiza nga world boss. Eti best rapper Kenya ni Calligraph John. Kaze nyukto pizo kwa roundi huko New York. Niko insecure ile design ya South Soul. Madame wame pararaka dansa wa Willy Paul. Kwela nindere rendere real afu ball. Call model wangu manze si mibrida law. Nikidai tumbler new press major joe. Tuna enjoy mbaka tunavu njika hiyo ko shereza kitanda silete matanga bro keleleza mkun bado zipasui cho mtu mina rang maze pipi na dior keleleza mkun bado zipasui cho eti tulienda wapi situ kwa jibaga jat tulienda wapi situ kwa jibaga jat ay jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag otoliza tuko wapi situ kwa jibaga jat hey, jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag jibaga jat jibag na jag
Kuzini mechizi na wakanesa Manzi mkamba, anishuko mirema Alininya ndikanza kumlipia keja Yeupika kiwandeze Haya Kuzini mechizi na wakanesa Manzi mkamba, anishuko mirema Alininya ndikanza kumlipia keja Yeupika kiwandeze Haya Jibag na jag, njugu na gat Iyo kombi kuna vile yo slap Miswezi jam juu ya dem Ukinirusha ganji, ndio miu jam Doba imeshika kama manduya Niko kila mahali kama manguya Utanipata malo malo ikishika na mbogi Ukinikosa kwa simu, usha pata reporti
Jibag na jag, jibag na jag Jibag na jag, jibag na jag Jibag na jag, jibag na jag Otoliza tuko wapi, situko jibag na jag hey, Jibag na jag, jibag na jag Jibag na jag Jibag na jag, jibag na jag, jibag na jag, otoliza tuko wapi si tuko jibaga jag.
The international boy, DJ Perez.
Iyo mi inamo, uko nyuma yaliyo moyamo, binti wa magamo, kamu kulosa na kimisemo. Kama tunda lilimshinda Adamu akashindwa kuvumilia sa kwa nini tuitane binamu nina nyongo itakumbukia
ulimi ukipitiliza unanimaliza mwenzako bado najiuliza hivi ni kweli ama tunaigiza
moyo mezama kwake bila yeye siwezi toboa mindo fundi wa raha zake na twanga na kukoboa alinikumbatia mkono wa kushoto kwenye gia zikanipanda hisia na nilipochuchumia maji akatoka ameloa 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 na mvua ameloa ameloa amenyeshewa na mvua mtoto ameloa 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 na mvua ameloa ameloa amenyeshewa na mvua
International boy, DJ Perez.
Kuko sana na wewe, siku tarajia. Kuwa mbali na wewe, akimelia jababaya. Kutengana na wewe, imenibadilisha sana. Nimetamani nilewe, akina kunywa na staza manjami. Ya nini watu rejini, haya mapenzi ya linogana. Kumbuka tulipeana majini, leombe.
baby kesho tomato mitandao ikaleta vitina ukawa uambiliki na mikichwa changu na kigavimba nikawa zisemezeki nauma inauma lakini nitazoea inauma inauma lakini nitazoea aliye mwanaume duniani ni kuzoea aliye binadamu
Ukisikia nafunga ndoa marry you menisafisha madoa niko wingu la blue I'm gonna stick with you for wherever I'm coming through mambo yakienda mbaya I'm gonna keep you cool kama ulisafa sahau karibu sapa kwa bahati nzuri mapenzi anaishi hapa sikio umenipata sina matata jisifie wakapendeza takata cash mkononi kwenye mahitaji takupenda moyoni nikupe nafasi takwa rambo ndone vita maji maji sitokutenda kutenga sitokujaji
naomba sana naomba dua nisije zingua nobody nobody watasema sana wataongea wazidi
celebration everywhere in an explosion I just do what I do they play like I play they turn up they go no lie everywhere you look like gyration no fight please don't mention we just do what we do we play like we play they turn up they go no lie even this music they make me high it's too sweet and I can't deny lie. Yeah, this song make you dance they dance make you dance they make you turn up all night this music they make me high it too much and I no go lie yeah, this song make you dance they dance make you dance they make you turn up all night I say now fire this bed on fire everybody make you dance to this make you the Maya no go lie fire yes so party people make you dance to this I say now fire this bed on fire
Girl, you find yourself, though. Girl, you make my heart get red, though. Anytime you know they close to me, yeah, yeah, yeah. Baby, girl, now you I want, though. Baby, shame that me you want, though. Make we day one plus one or two, yeah, yeah, yeah. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter. If you only, you be my desire, oh. 1 liter, oh, say 1 liter. 1 liter, oh, say 1 yacha. 1 liter, oh, say 1 liter. Only water be by my fire, oh. Do, yeah, yeah. Starboy, they for you. Me, you do a lover. They know my story. No more dogs to you. I be hustling to walk. They pray for blessing. Hey, need to let go. My people, baby. Them, they pray for blessing. For better.
The international boy, DJ Perez.
Ama tuta do it your way. Yeah, wacha ni kuste. Usini hoko, baby. Na Leo na finesse, na finesse, na ujanja, eh. Leo ta maintain. Ukini kuna bag, nitako kuna front. Ebu baby, don't let go. Ukini pea shash, nitako pea ndo. Eh, this the kind of love. Make you make me do it, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Eh, I make you make it show it, show it, show it, show it, show it, show it, show it. Kuteka mpoa sai chezi bayo pombe alafu mini zirai sakata sakata rumba rumba sakata sakata kuna nyuma chuchuma kuna wevunja mfupa tumia mikono kishindwa miguna nikili chopadwa ni ulicho kikuza na kiki kukuza ni tulikichuna na kisipo zama ni chwakijavunwa na kikizolea ni juki memwaga.
My hands, your waist.
For my life, cause it ain't for my rights. If you say Sometimes me I pray to the Lord. Many things I know fit to.
Many things I don't
wanna be poor. Oh my God, me know me. The power of my body like studio. I'm
not gonna be
poor. Send me my money, cause I'm not good. I'm not
good.
I need a boxing, she buys me.
When they try to colonize us for this Africa, we never benefit from any of those countries. You and I know, say, the country where we benefit from as Nigeria youth. Now Canada, whoop Canada, whoop Canada, whoop Canada.
Now Canada, whoop 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 Canada,
whoop Canada. We pull up like Obi Jagaba. All white, everything like Calabar. Sure you wanna know how we dey get by. You know Fino, you know my Halabam. X crime your river, but I won't holler back. I go cross that river like Calabar. Fuck that, she won't give me Lamba. Beat of life, she won't take Samba. Boom, man, Ogoko Bioku. Give me true pass, so ya suck.
to ba feru wa o ni struggle. Fami ni rugba no call me uncle, no call me uncle. Oshi Milanga, it's not be yours all the way to Sri Lanka. Stop playing nigga, don't be a wanker. But the bag on Timothy shit it waka. Falling like kaka, ajigi jaga. Rock steady non-stop, no the stagger. Costing, leave them with a clip hanger. Making sure to go crazy with the back shots like, yo, is it Tiger?
Canada, Canada, fresh, big brother, Kanaga, cross river, Kalaba, Nollywood, Sakaba, Madrid to the ball, I said Namibia, Alaba, Indi, Canada, Parkwood, Galala, Big Wiz, Caravan, Madrid to fly like that, Tabara. Okay, Naso, they give me beat. If I pull up on the street, they give me heat. Order rice, give me meat, give me head, give me teeth, give me chair, give me seat, give me mouth, give me cheat, get belly, give me kids, Rolls Royce, give me kids.
DJ Perez,
Canada, 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 Canada.
The last that cost, now you know no sick. Now you know no, the last that cost, now you know no sick. Now you know no, that the other house crop, other house crop, that the other house crop, sick. That the other house crop, other house crop, that the other house crop, sick. Luto boy, no love, that make me king of OS. No bitch boy, no love, that make me king of OS. Since the day I was born, the day I was born, that the other house crop, sick. Since the day I was born, yeah, I was born at your house, bro. Let me try my pepe, lili, lili, pepe, lili. Pepe, lili, lili, pepe, lili. Pepe, lili, lili, pepe, lili. Let me try my pepe, lili. Pepe, lili, lili, pepe, lili. Pepe, lili, lili, pepe, lili. Pepe, lili, lili, pepe, lili. Let me try my pepe, lili. Sophie, my dad, Mercedes. Who that guy for control Z? You know I make gang, you know I make gangster. Enemies fast, shali shali faster. Any man that made me is a bastard. Try to stay low key, not the caster, not the cast, not the caster. Zappas, Zappas, who I'm in on card. Me the caster, bring gang, sick. They say me not philosopher. I just study philosophy, sick. Too hot, you can't handle me, sick. Too squad or that canopy. What cannot be, sick, cannot be. So not go committee, fellow me. Too many assholes, you know me. I like, yeah. The last time cross, now you know no sick. Now you know no, the last time cross. Now you know no sick. Now you know no, but the other house cross. The other house cross, but the other house cross, sick. But the other house cross.
Se va a funir todo el bicho.
International boy, DJ Perez.
international boy, DJ Perez. DJ Perez in the mix. The international boy, DJ Perez.
Kangala, eh, in Arausa, Gabi, Milan, Shayo, Kangala. Sana kaleka jeni kangu kunilipi. Kuna kesho ujua unaniburuga jelele, wezi unaniburuga sawa, ujua unanikonfuzi jelele, acha tunile baki sawa. Sisi somerima tutakutana, sisi ni people tutaonana, sisi obisima tutasomana, tukiwa kama people kitaumana, umana.
Ukiwa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali, mume wa mtu tu 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 sumu, kwenye jambo la mtu tu 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 kambali. Fanya utakavyo wa bredi, baby, baby, to spend it, maisha nyewe mafupi, no daddy, like, uko, nishike uko, uko, baby, uko, uko, nishike uko, uko, baby, uko.
International boy, DJ Perez.
We kisikalushinani na bikaracos. Oh, bikaracos. Usije ukamwaga mwenzi utalos. Oh, tani maliza. Nishike uko, uko, baby uko, uko, nishike uko, uko, baby uko.
Masikosho inge nkinga Segu kbali sela Masikupu limiswa Sugu misu mzimba Masikosho inge nkinga Segu kbali sela Masikupu limiswa Sugu misu mzimba Koma sava Koma sava nana Aye sava, nana.
Koma sava, koma sava, koma sava, koma sava.
Bono simu shikiri
au ko bi de senti bono me bosi aiti yani we unanichanganya kila kukicha unakopa sana bwana we unajidanganya bila pesa wezi pata mama
yani we unanichanganya kila kukicha unakopa sana bwana we unajidanganya bila pesa wezi pata mama
tafuta hela chawi hela kwenye nakupenda tatizo hela
tafuta hela chawi hela kwenye nakupenda tatizo hela
tafuta hela acha usela punguza maneno ongeza hela
tafuta hela acha usela.
Modernization, chicky from any pressure, street orientation. Modernization, from any pressure. Oh my nigga, sharp rubber. Cover face like Lambert. Get feel up, but we know they got. TikTok boss them, tap tap tap. Pass for the shit, na baba. Oh my, eat your rababa. Feeling good, banana. Music don't need permission to enter your space. Anyway, anyhow, you know, say you go feel me. Music don't need permission to enter your space. Yeah, yeah. Anyway, anyhow, you know, say you go to me.
Aye, 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 aye,
aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye, aye,
joke, tango, don't be one of a day. This fire, your fridge is not a joke, tango, don't be one of a day.